Jamaica.
Oh, yeah, man, it's Jamaica. Konde boy konka gari Mone mashala puweti kafanya sajari Ona kidude chake Icho wanachorikia Yule dada kapanda cheo Bosi ya mempatia Kidude Nataka kujua Kina uzwaga shingapi MSUB Kwani kina kage wapi Kushoto kupaja kulia kupaja kileta katikati Si unaona wapembeni kina manyasi Chamia mbili, chamia tatu, chamia tano Utamu wake jamani ya kina mfano Wajo wafisi siku wa manane wanakiusa Utaki kutamba gyala timeke musa Kuna vipana, kuna vilene, kuna vifupi Vipo vidogo dogo vengine Gari, mone mashalapu weti kafanya sajari Ona kidude chake, icho wanachorikia Yule dada kapanda cheo, bosi ya mempatia Asoni Mr. Fashion Anakusalimia sana majidi wida wetu Zisela baba yake na musirie Anakusalimia sana wanangu yose wapote Kusima yako takiu platinum Ankotise bosi ye Tipiche tigla fanembo ya mja Rikisoni mabdede monangu mwenyewe Yule boyo saps manti boy from CSB company
DM Kipaji
baby